ai, i ka lava lo ai, ka ho'o moe moe. He aloha e ka i ala ai, i ka ama am. Ai, ka i ala ai, i ka lava lo ai, ka ho'o moe moe. He aloha e ka i ala ai, i ka pa'akei. Ai, ka i ala ai, i ka onola ai, ka sawa sawa. He aloha e ka i ala ai, i ka pa'akei. Ai, ka i ala ai, i ka onola ai, i ka sawa sawa.
Hill, he got pipi stool.